ngimile ngiyothesha zokuya ngokushesha mangivela ngizophuma ngikhehla umphethe simbonisa indlela sikufike kizintsha zikamdeva masithandwa dadela zamaka ukuguqula impilo siveleke sikhanyele isimo eyamike intoso uthole ukuphepha ugqula iposa ngise kakhulu kwetosa vela ngisumuntu amagama dala ngenzalo mara namanje kuyafana uze wankuza kumama otholeka ithanda ujabule utholeka intanga vela ngisumuntu amagama dala ngenzalo mara namanje kuyafana uze wankuza kumama otholeka ithanda ujabule utholeka intanga. Simo, let's see.